aliyeamini nimetegwa, ninadhirika leo, siku rogwa siku urewa, na kubali matokeo. ata ukuenzi ungani weke achuki ungani damu shenzi ninawezi kurukuki kilalo na mapenzi kila mtu anipinga anita mpumbavu apendwae yuwaringa na poteza utu wangu watu wani tamdinga tengwa nalia mimi nimetengwa nina dhika leo nalia mimi nimetengwa nina dhika leo siku rogwa siku regwa na matokeo nalia.